kwe bukunja tambula mpolo omuganda chaito kusoba mulisako nebalisigwa mbiwonko pulani zange nenzireka bwentyo mumakona ndwawo okubalumba bantu bange bera nnonyereza ku byantumwa kale engolokoka n'ekiro matta nsejjere bwelubeera olusozi era nendulinnya nze ndi mulenzi wandwa simanya amakona eyebeera toke mulisa gyendaga bwatyo n'omuwala aliwo omufumbo omukadde akimanya akyali kulujja era omusanga najjinga amufubyeko asobole okumwawula ave mu biduula ab'empologoma mbalamusiza abandera nab'ennyonyi situmidde nnamye bulami mami wange ne ssebobonsa babesibe bajje bakyuse ku magumba agali b'enjole ate okuzaala kujagaana mutuusiza we bameka abagumba wadde mu bufumbo nze siribazza muntu olikyo bantu bange nabwe ndibeera mu bulumi nja kusimba akati oluganda kwe kuteesa lyettu lyennina luno ndutadde mu ngita eyagalwa abantu nkoola abakulu n'abato abatannaba ebyange byampola mpola okukwapa kwa nnyama okusinziira bwe ndaba ensengeri gy'erimu n'akaboozi k'oluganda ke naleese nsabye kafuuka ettaala emulisa buli akuze nze naganye kitaffe okwewunikanga lwaki ng'omusaayi gwe tukyali mu nsi yangambye mwana wange ekyangwako bwe ntuuko kirowooza nfuwamu n'oluwa emikwano gyanfaako dda bwe twasomanga olumbe lwali ejjo makanga ne ndutenda ne katende eyali asigaddewo naye nasibwa ne nsuliko omutwe nga bwe nsaba omutonzi anfunire omukazi anamponya ekiwukwe tuzaale n'abaana era nfuna emirembe gufiira ku mugumba beeyazadde beeyawuddemu obukuukuulu ab'obuna nga n'abatudde abasatu beebendeemu endowooza amaka amateefu eyagagwamu kale atutuuza bwatyo kumpi agatta ekika nti baana bange mwagala n'ennyonze nnabazaala we musanze obuzibu era munnenyanga muli ba musaayi gwange abeeboola ate si musango gw'abamu okuva ebunaayira muli baaluliro lwange mwenna n'omuto okujja kwa nsi aleeta omuto bayonka nyina yazaawo omwana nzaalidde omu bwe ntyo ne ngusembeza omusaayi gwange zikusooka nnyina namujja mu njala eyagwa buli omu n'engeri yajja si ya mirembe misango gy'abannyammwekka ababasuulawo naye oluganda kwe kuteesa okuva leero mufuuse ba musaayi gwanjo abeeboola nze mujjanga ne muli abaganda bange n'engeri gye tutaweera nsaba tuteese oluganda kwe kuteesa si kweyiwa musaayi ab'omundeemu eky'okubatemba mukwata ebisi nedda si kyekijyawo nze kyendabye ekisinga tube wamu ng'agaluma ennyama okweboola nga kibi nnyo bantu bange tugatte eŋŋanda nasomanya ebyedda okuva mu bagenzi baayiyanga amasanyu era ne babaawo nga kye banoonya lwe luganda n'omusaayi obutazaayira ddala haawa ne munne njira n'ennyiigiramu bamaama abatuzaala be baleeta olusenge yetukyamya eyandibadde ayamba ate okutugatta nkala akulaga mu ebolereza okola ebitajja omwana wa nnyoko ye waddeko abanaakalandira kubaane bw'abaafudde mwawula bijja nze naye omwana wa ssebo ogwo gwe musaayi kuba okuteeseza mu luganda okuguma ennyo era nga n'amaka amalungi ebigavaamu ku saidi ey'abawala buba bufumbo n'abalenzi nga ffe atuuse okuwasa bw'otyo basooka kuwuza luli okimwova ekyo n'olukiiko lw'ekikaako erulituula nakyo ndikwata ku mpagi nga nkibabuulira n'oweekanyika emuduuma akimanyeeko nti ekyakweriyo oluganda okuluzaawula oluganda kwe kuteesa si kweyiwa musaayi ab'omundeemu eky'okubatemba mukwata ebisi nedda si kyekijyawo nze kyendabye ekisinga chiri nyo bantu bange tugate nganda Jachange ya mpito kumbulirira Yangamba muzukuru kachoku zemu Jachase muemba ya mpito kumbulirira Yangamba Moses kachoku zemu Oyo jachao mkazaza la chitao Olumbelu wa mudi ya katonda ya sazeo Nalozo kwetu gira mumiaka jange Ngomu tuwa mkulu mbanda zo kuswala Nesuliko mutwenga wensavo mutonzi Amponilo mkaza na mponye chubalo Chena lineta sakwe kuwa sawasa Laba mwenja ne kumate mungu nagera Je mkumio kuwa sano kuzaliranga Abepaje kanari havana swatenyo Nalo luganda kwe kutesa mfugieko Okwe ula nabienyi wa muwe mchai Manya muganda onti aisiwatia Chitao kwaza tabira mwana wanju Elaba tese za muganda ambasava nyo We mkute mnyeze nsobye hivawa Nobu chiko mtuza sikwe kutiera Kumukulu labato itoba la getara Zeba tese nyongo mulio wa mioyo Basto mtende kembitu vye nyumia Abanja gala kamba kolu kendo Tunibita muku banja kutamangu Mundabile na nyonge la mumugamba Chowe wanga kuma mtu mitenyo Abanja gala kamba kolu kendo Tunibita muku banja kutamangu Mundabile na nyonge la mumugamba Chowe wanga kuma mtu mitenyo Oluganda kwe kutesa Sikwe iwa musai Aba munde mwecho kubatema mkwate bisi Neta siche chijao Zechenda vye chisinga Tubewa munga galumenyama Okwebolanga chivinyo watu wange tukatenganda